Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Fili dambe to bugi jende faandu hala Mamadou Samassi ko jom nyori sakrabe hedibe. Kewal fina tawaji le Mali hunde wawnde nawtorede bangal hewtakul jam e gondal e wi honjotobe mbien ene haani hun tande hore mbien ndido jawdi. Lendude dat dabureji bangal tilalaji weltere wakkati dum do wono fanda kawrutal bento tondal haklaji ngadangal beta ko hakkunde yimbele dinaji attaina jogi darja sanne limbal himbele hobe holti wiide me idum hokka yakawere na huntana dun benno hore kabar gondal benno e memon hala mudun sabi nyoloma noge gu ummen hirtanango mujjuki attaay dingun sema kabaru jo hande kiki de talataare noge gu ummen 2024 bismillah sakral ñalluma hertanago fina tawaji mbien kewdi kaltidal kanya yirewere yambina ma talatar handinowe go ume 2024 kumni be fina tawa mbien mali holti wiide yo sababu mi jade do mbien nafakaaji hotagul jam e dawral mbien be mbisi dun yo simbine mi joji bangal dido ndido jawdi e humtande hore kaltidal kalifa goita e rukia mbien kansay won kamen kalfasta usman nyalbul e sita sidibe
heewgol fina tawaji ana waawi waddude jam e wadde yirwere ɗum woni ko holitiwiide homaniɓe fina tawa ben serifu jabate andinɗo kabar fina tawa holitiwiide mali an hasindini hannden ngal tawangal dow tuugaade fina tawaji fuu yalla eɗen darna leydi meeɗen ndi no moƴƴiri
leñ ana heewle leydi mallin ɗum ana naato saabe hannden heɓen jaafondiren jarrondiren teddondiren yalla diyan ana ngara le gonndal lobbal diyan ana heen paabondurde ana heen so ni e dokkondude juuɗe jiɗondurɗen jankiɓeten le leydi meeɗen so en gollidu leydin huncina hoore
artis e mali yo yimɓe ɓe dande muɓen mawni sanne dow daranade ɓantare fina tawa ɓeɓe dulla dande muɓen no foti mawnude warejo feddima Adama Traoré e hakkilo muɗum yirwinde fina tawa ana wawi ɓeydude gondal e jaam hakkunde yimɓe
jaɓunde fina tawa ley yogaji ɗuuduyo hunde lobbere noon saabu wakti fuu so yimɓe ana nefodira neesuji diyan wawa keɓede yimɓe anda kabar fina tawa ɓeɗa jogui darogal maggal sanne ko nayri banggal waddude diyan e deƴere saabu kulleji kewɗi ɓen hollitira ɗum ko natto saabe waddude diyan e deƴere hakkunde diyan leñi ɗin
mali yo misalu noon dow yaajingol fina tawa ɗum woni ko hollitiwiide directeur régional culture motti Adama Traoré e wimako dokkidiral juuɗe dow dental fina tawaji ana wawi ñifude baasi gonɗo ley leydi men ndi
leydi mallin yo misali hannden ko naari banggal fina tawa sa ƴeewi dentira ko wonle leydi meɗen ndi so yimɓe faam nafa o dentira ko hannden titallaji ƴaɓɓiɗin kayɗe wonɗel mo hannden ɗi e jeeyata ɗum noon soni dia leñɗi fuu tinnikin teddondiri jaɓodiri neesuji miɗe tijji ana natto saabe leydi huntina hoore fottade deƴere du heɓe
e wi honjotoɓe yogaɓe daranade ɓantare fina tawaji ana eko wattana hakkillo kanankoɓe leydi men ndi ɗum saabi de binal artistique et culturel fuɗɗita
sarkama tout haklaji on du kawre en bangga bema facebook endu x ɗum twitter kiɗɗo kawrtal fina tawa mbiyan bangal kaƴe takkuru waɗayama me ñande sappo jeenayyi mai 2024 le nokku kita ndenno hunde nde landini mbiyan kamɓe dusokoɓe kita fanda muɗum wone dardude duwawuji oɗon ko yettude mbiyan ngallure nde saabu mbiyan ngalɗo kawrtal duwawuji mbiyan sarkaji kewɗi gaɗama bangal hewtagol jaam e dewral le mali ɗum waɗi yesso yimɓele fina tawa e kendu ardiɓe kaba mbiyan nokku kita fande li kabaru ɗi mbiyan kawrtal bangal mbiyan hewto tellaji ɓiɗiɗi wattere wakkati waɗama hakkunde yimɓele dina betako nden elen ɓe doro famu keɗɗano ko Mahamadou Babacou ndehaɓene ɗo fostan Ousmane Niali Bouly e mbiyan Houssaini Cissé
almami Mamadou Traoré woni hoorejo fedde noddirtede réseau islam population et développement holtiwiide ngal kawrital fanda muɗum yo kaltidal hakkunde dinankoɓe e golleɗe goɗɗe kominiɗe ha walu
après constat
e kakkillagol amin komin jii hika wulare mawnde gande ley lewru korkaka e korka chrétien en al qurana o acay fey hunde bangge hoɗum enen dinankoɓe kanɗen wande sallah hooreɓe dinaji alsilame en e chrétien ɓe ana gaɗa ley haɓugol waylitagol
wakkati
réseau des femmes ministres et parlementaires du Mali yettingo hakkillo e wi hoorejo nde fedde madame Maiga Sina Damba waylitagol wattu ana waɗa tor dow jamare nde ana ɓuytode keɓal leydi Mali ndi
cette activité
o golle wari e wakkati mum min garan gollirde ɗum sallah miɗon hoka leelewal e komin kaani wonde minen talka waylitagol meɗen ana haani banggal dokkaɗe aduna eɗen kaani milude e cukoloy garowo
génération future
holtinde wiide dinaji men fuu kawri e nde jonde
hande ñalloma talatere no e go ume yo ɗum mbiyan ñalloma hertanago mbiyan yambingol attayle aduna ɗum nden yalla no ɓeydoro ɗo mbiyan nawtorgol attayle leydi Mali kanko sita sirɓe wonko heɓe ene keeɗo fay sanko mbiyan sita sirɓe kanko Ousmane Niali Bouly
société bamoy kamia e frère soka mef oyo société mawdo goto ko naddata attay le leedi mali lewi kanko abdul karim koulibaly goto e gollole o société di attangaaji fo leedi sin be bamata dun warbe yedale leedi fi mangal mudun
amit timira firu
atte momin jottale le mali o anano dire te bakka conteneur ngaji kewdumi itata sin warde miden jottira e te fotobe famarbe le leedi ndi fu e mangal mudun
tan nan be fe
le lamode leedi fotale genni bamako atte ana yareto jamar ko hemmudun le nyolaman lewi yoga e yoroba di attengaji attay ana welna gajata mebbe ciagam mudun ana nafa bedu wattini be wondi e golude ne golidiraje mebbe
ci consomme liti
kuti nyande fu mi da yara attay min mi da wa wiide attay ana hokka ne da hakkilo lobbo min e hakkilo an tenga jarate le maldi fu ana moji de watre na labi didi jaram mi attay le nyaloma wawa wadde nyaloma tayam yara attay min si attay mo kemi fu mi da yara edun wada du fahimbe battondira pa bondira sini min jode ke gajata min jowi attay amen si halaji fu meden kala
yoga holliti soni wat ngol man gorta tan jare atte tan ko e mo en funnawan duen
julbe asewu hanka sino mbiyan champion woni hitano 2024 bangal ballo ju tagal pide ngada de kenyan du nyalomo noga e jotto bo fiiro e siwbe be pibe do tappi ben bi baddi tati e ben gotul yalla be dor fam ke dana ko kanko e kintino julbe hanni zerata mayga woni demba traworke no fostango alsisi
très content très fier mais d'abord
weltike san kuyal am ana momni du san feude e piobe am ballon be fayoto yimbe lo gondunobe jingande mem le stade inde ko be kibilo nyalomo hande o ko kambe jeyi jingonobe juliba ase kanyu en du ngedum em ana hen miden waawi wiide le nyalomo hande o min kebi ko min tawtata ko fuddonde kala ataki ko nebi feyi min tawtam timminde saison o tafom so dum fube tike fu min ewa jonka hono ko warta ko lati
tire le bilan après on verra pour le
Studio Tamani projet mo fondation Irondela do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark Suisse Royaume-Uni e kanye coopération espagnole
Gulli robe juude mbey nuugal kabar fu nota limali kanon hewbe mabbe bamako do meli kede leddi ndi nawturiki sifaji kessi yalla ben be duradi kebe kanon jogabe kay na hedri fande mel na fina tawa o yalla na be ro famu do nafakaaji ido ben sifaji di kedo nako heben en ramatu haydare do fostam usman nyaribul e alsisi
Lewud capitaine ngal le nokku alde bamako Nestor Jara jattowo ana wondi e golle le nokku mudon le onnuko ala nan urngol ledde e dugoji machine ngaji hono gollobe golle juude hewbe Nestor ana gollira o golle do nyawtinde dun dartude moƴininde kulle kesse
auparavant pour la
arande cetugol golle mudum kaaki fina tawa min gadiranno juude do dum gollirteno ngal nyaloma hande o mi nattini hem kaaki gollirdi goddi ko mi muinta ko wom kaaki ngatitede kuram mi nawtorto fami ngardina
electric
le o golle mo nyawtinta Nestor kebal mudun beydeke sab e wima ko nyawtinde golle o ana beyda yirwinde kebal
nu
jesse ngondi tewtule lawi mawdi latal sababu e juude amem yirwinde golleji amen di sabi ko tawtete ko ana heewi san urde ko mu inte ko dun ne sa njiddo fa ko ka homo fu ko tawtuta ko wajibi kina mbaytirano gollirta
progresser vite
ka wana gollirobe golle juude fu ngatta no wadirtani amey ag mohammedun yo salu osu gojokolle sakkejo baro dubi cappande tati kanyun golliranno non yidi jukkunde gollirinde e wi makko ne na hani jukkude gollirinde no tawiri mawbe mudon le golle juude
morayda
nyalo mo hande o machine ngaji kewdi wontum newnoji golle edo gollirobe juude so mi halata ka golleji di men gatta di ka min jukkitito wadirde dum juude do huune ko min tawori mamiraabe amen min golliram dum mi hollam sukabe am dum no wadirte
jukkude gollirinde no tawiri mamiraabe mudon dun woni ko yidi do amadou diallo andindo fina tawa gondo kuli koro hakkilo makko nyawtinde golleji di ana wawi danyude ko bonni e le golleji fina tawa
hakkilo min ka nawtorade dido machine ngaji gonga ana yawna dum nga dum ana ita barke e andal ngal be tawri mamiraabe mabbe e be kan jukitaade gollirde joodi mabbe dum urta nafude be sabe nawtorade kulleji kessidi ana ita barke e andal
ndartude fondude hakkunde golleji arandeji e nyawtidi le golle juude yo tiddal ngodudo e wi honjotobe yogabe kanon artisan en hewbe hakkilo mumben battane o golle ana fawi do jibindirde di golleji didi
sake on pamiri do katene ko barmi hande mi ton wasar dum ben e dole famu do viamu 3321 mo juda process ju tawni banga play store o seri yotre meden magazine magazine may hande yo kabaru ben roobe der no di jowi dundu nyaw ciofe ben sabi ben nyalom hertana go do nyaw kala nogo itati me kanku ben fatma rakou jey roki kanse be dadi hejab amen yoga be wonku hebene ke defo sango min ali sisi yo encourage ñew ciofe jati gizali wona rewbe ciowibe ngombe le nokuji rafndenaagu dun do yo seda fu neddo mo jaba fe indede battido debbo ciawido ñaw o holti wiide e siko debbo hebi odo ñaw o ciagal si alaaji wattu beenugol makko
buram sokkonomaale
kondo o suka debbo haamilo non wattina fuddi tampude du hawri e watti futoro me waddi mole wotoro me waddi balde didi meddo lawol me bi tidala sanne fanu am yattala su doctorore wattina metti doctorore me hebi ciafaaji sedan gaddu ñaw makko lonki samtude ko yippi ji jam famana sedan ko nati sabe jaati jama o fusari battade mo sabe lungon go
fonati sira girela akasakam
sunu debbo haamil haybaka tialaji do hebata wattu beengol no waaw sambinde ñaw ciofe no holtiri professeur ali duru tembeli dunke ñaw ciofe
c'est une communica
diyo ñablaaji yogaaji ko matte rewben watti fusube bami leedu macca gan sube jippini ni wala sabe microbe ma kulle ngatan en nanal mudum ni sabe mudum tan ko heme yaata su doctorore watti haamla ko ko heme so arifana ti hamilo ana hippa fa wala sedan
régulièrement des urines
to bankaston no le lam bonyagara rebo chawi be nyaw o no ngatano hakilo to sisref suni tajrama o jogi nyaw o e bi mamadou koulibaly dogotoro le on don nuku nyawbe be nabata nukuji hertanadi on dido nyawuji
on essaie de
mede fiar dabiri jati nyawnde o nyaw ga le mudun mede mata hen nyabla yogas kasin rebo ku heewi so yettento amenga mede yamrebe yar su doctorat somne dullo yalla be hebaabe nyawne no wodire ga hebe robe jabata jati jokkunde nyawnego mudum tegasu oppama
e fet
to l'hôpital sikasu dotre en nayo ngoni helfna be robe chaabe nyaw ciofe robe oppabe be nambara temedo njoy no holtiri docteur Salif Traoré kjaado odo nyaw o to l'hôpital sikasu
de 2014
mamle hitan 2014 wartan nyalman hannen ko yaata robe temedo jion won hitme nyawni ko hemebe jati an heba de nyabilaaji watte hamla ko muen
souvent provoqué par les interventions
no kululido centre d'accueil Oasis nyibama ele hitan 1999 yalla fabare chawbe odo nyaw ciofe odo noko latiki sababu bisimude nyawbe e sawrudebe kadanna professeur Ali Duru Tembeli dunke odo nyaw o kabdo dun mijo centre o
ya incapacité de
ma wonn ko yata robe chafande jion dawtoro goto non don ando nyabilaaji dadi nanal mudum o ana hebabe meda hokkabe chafa yogaaji fortare ngenebe hanu oppede tiagal mudum me yamrebe yahasu doctorat ponji men hebabe sanne fangenebe yoppita di nyabla ko heemudum mere merta ñawnirte fotare ñamireji ko hokketebe watti suube jippini
la fa y compris la nourriture
fedde amane mali humninde huncangul hore cellal inraabe e sukaabe na hinne dun go habbo ala wara dubi nogo e nay hande bedade e madaraji famingul e tutugul kabaruji e de darani dun almusaddaaji rewbe chapani tatonno chaabe oro ñaw ciofe le lam sikaso
nous avons prévu
mede mili bamle ko yaat rewbe chafan tati mi hebi me win inem estimi me yamiribe yaha su docteur sigaso le 2018 be ñawniyo e tan 2018 me mo ñawni ko yaata roobe ujnere e temede jettan e noga e neon 2019 wartande ñol man handen me hebi me oppi ko buri roobe temede neon e chafan taton
430 francs
be do fufuna darda roobe yu jukita yaade ciudi dogotoro yalla sakkade o do ñaw ciofe